na sunanga wano tubadde twekuma kumo mulimu gwenkola ngukutyankalanya neire ira twesokinge tuyombagana twetunya tunya omulimu gwenkola kati gwambirigo ebitula byovuma tibimalawo gyebibalubi ezo zentuwa labone sigera beibe onsabire ebyempanga bikwase olwo nfuna amaanyi tetenkanye future yaffe bapambala banjiza gwe batuyana erolo amaka gange bapambala banjiza gwe batuyana erolo amaka gange leka kunyiga gwe ulaba weno swakide ebidula gwe byozole ate kulwange nze byempita ofisi mbanka wenja mbanka nonya ebidongo bingulumbya nonya kasente ngule akasuti kadali nonya kasente ndeto omugati gw'abaana leka kunyiga gwe ulaba weno swakide ebidula gwe byozole ate kulwange nze byempita ofisi kusaba oyiteyo beibe omanyi mwatuli empitamu naye tuti mpula fan zihakate baba bamba kubeera kusimba bapambala banjiza gwe batuyana erolo amaka gange bapambala banjiza gwe batuyana erolo amaka gange nazo zimbula nensalawo nze ntambulewo bwenkoma wate gwenoyomba notamanya hani byempitamu kwagala nnyo beibe era nkusaba otusemu mwattu byempitamu ebingi nkolera gwe nabaana babbapambala banjiza gwe batuyana erolo amaka gange bapambala banjiza gwe pambana nkuba cheya pambana nikolera janga pambana owadicha pambana radio tv naya pambana dj wakira wa pambana na sara sidi naya pambana akabira cinema pambana omutembei naya pambana isima duka bye yetaga tochika singo walwayo abayiza kwee